shida yangu ni moja, nijua unanipenda, oh no. Zinapita kalenda, oh no. Na mengu natenda, heri umenambia it's over, it's over. Ningejua moja kuliko kujipa matumaini, pangalisi wangu, masikini roho yangu, moyo wangu unavyurumia, vimependa visipopendwa, vinaburuzwa kama guni. Namkumbuka baba yangu, mama yangu waliniambia, usipende usipopendwa, haya ndo matokeo najonea. Niliyemwamini ndo amekula ya mimi, semu nyingine najitathmini, najuta kupoteza muda tu. Tabasamu ila naisi ya ufamu, maumivu ulionipa wewe. Heri ungeniambia umechoka, umechoka. Ningejua moja kuliko kunifanya wa dharura mimi, wakati si wangu tena. Masikini roho yangu, moyo wangu unavyurumia, vimependa visipopendwa, vinaburuzwa kama guni. Namkumbuka baba yangu, mama yangu waliniambia, usipende usipopendwa, haya ndo matokeo najonea.